Namhlanje singumbutho we-DA sihambele i-Ward 5 no-8 eligwa municipality apha eMpumalanga no-Ward 10 eGovanburg apho abahlali bakhona bakhathazekile imeko abaphila phantsi kwayo abanalindle abanamanzi abanambane baphila kwimeko ezibuhlungu kakhulu. Lena ke indlela ebonisayo uba i-ANC iyaqhubekeka ukuphilisa abantu phantsi kwemeko ezinganyamezelekiyo. CDA ke nathi siye sakhwankqiswa kubona le meko abaphila phantsi kwayo.